Still I rise. Na bado nina eye on the prize. Kama military nina drive. Nasifanyi once ama twice. Ujanja si ukora pay the price. Kama huna laku si roll dice. Cold kama palma yani ice. So wacha nizitoke mina nice. Ni my life. Nakao nijuisha nijua si bongi nonsense. Nakao nijuisha nijua mini no nonsense. Nakao nijuisha nijua wache kwe past tense. Nakao nijuisha nijua si pendi nonsense. Nakao nijuisha nijua si bongi nonsense. Nakao nijuisha nijua mini no nonsense. Nakao nijuisha nijua wache kwe past tense. Nakao nijuisha nijua si pendi nonsense. Nasema pulo pulo piyo mix yo seleka. Iza nakankwa hizi sinka vendetta. Nani mgoru kusi worry I'm the better. Na misi fiti wadi na mistari si love letters. Nando nifike hapa ni craft mini hidden treasure. Star boy shining na serve bila pressure. Nataki waka sana ni plans mimi humesha. Results angu fire my dreams so ziboesha. The rule number one ni God end of the maker. Farm na biski strong alafu cheddar. Na ikijipa sana winda and go getter. Na hizo plans mgini kalishe weka letter. Imani weka strong believe ka uko maker. Kiburi juke arsenali juu ya meza hey. Watu tamani joke kwa metu naweza. Na atote kudu nini yo wataweza. Na kuteki jame biskubali nonsense. Na wakitwe kupula singu wano nonsense. Ifani kama TBD yo ni past tense. Wacha ibaki wakijua hupendi nonsense. Na wakitwe kijame biskubali nonsense. Na wakitwe kupula singu wano nonsense. Ifani kama TBD yo ni past tense. Wacha ibaki wakijua hupendi nonsense. Still I rise. Na bado nina eye on the prize. Kama military nina drive. Nasifanyi once ama twice. Ujanja si ukora pay the price. Kama huna laku si roll dice. Cold kama palma yani ice. So wacha nizitoke mina nice. Ni my life. Nakao nijuisha nijua si bongi nonsense. Nakao nijuisha nijua mini no nonsense. Nakao nijuisha nijua wache kwe past tense. Nakao nijuisha nijua si pendi nonsense. Nakao nijuisha nijua si bongi nonsense. Nakao nijuisha nijua mini no nonsense. Nakao nijuisha nijua wache kwe past tense. Nakao nijuisha nijua si pendi nonsense.